tangazo, tangazo, tangazo. Watoto wazuri hawataki pesa za mawazo. Ukimtaka uwe na hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera. Ukimtaka uwe na hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera. Mana makeup bei, viatu bei, na nywele bei, vinataka mani. Kaukote usisabe, bure bure utamu atakupa nani.
Wanaume hatuongei, tunafanya vitendo. Yani bora tufirisike, wa enjoy wa
leo. Unataka pesa?
Njoo chukue.
Ume umesha zileta?
Njoo chukue.
Ama ganja ya kunyeta?
Njoo chukue.
Ama unataka?
Njoo nivue.
Cholesha, unacholesha. Nime kubamba, kubamba, kubamba.
Niko na demu wa mtu, ondoa kamera.
Crap, 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 issue, crap. Ajino wanama, crap, ajino, crap. Waleza ni mafanikio gafa binivu. Kumbe nimejipanga ni kufululu. Wale wambea na wachawi wote macho juu. Wanabaki kutapata pa what can I do. Mbona sasa nimechoka, wananiomba vocha na baki na ropoka. Vicho vyao vimechoka, kwa stage kama foka. Mana naniogopa, ishu.
Crap, ishu, crap, crap. Ajino wanama, crap, ajino, crap. Crap, crap, ishu, crap.
Ay, kibela, eh, kibela, ay, kibela, eh, kibela. Hey, kibela, ay, kibela, when I kibela, ay, man, kibela, hey, kibela, ay, kibela, hey, kibela, hey, when I kibela, hey, kibela, ay, kibela, ay, kibela,
choresha, una choresha, nime kubamba, 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 una choresha, choresha, una choresha, nime kubamba, 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 una choresha.
Push you on the man.